Bobby Beats go crazy.
Chile One, Podcast J Mode.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Sumani seke sana, senina kukonde po. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkala che. Pepa bambo samwana ni moteni zikalibu kwana. Bambo siho na pepa zaka filati zaka hona. So chame, so chame, so chame, so chame ndi mwene. So chame, so chame, so chame, so chame ndi mwene. Chani chofu na kuni kontolo la sori. Diemwe nilini nane cha. Niwe chabe ule umushe sumani chile. That's not my problem. Yoni kani ya kosa nifakem. Diemwe nilini niziwa ndalama zanga sezambili. Musa nikontolo lakini kukwale walizie nikolewe. Seke sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana, ngati ni kusamba mukazi nkala jini. Pepa wambo sama na vova la valipe bango posita. Wambo ziona, pewa za kafikati za kaona. So chame, so chame. Kachani moba, peba na msina singoli osoba. Seninga kuna meni boza, kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye ni so chape, sinikea ringa ono wakame. Nineke ni amake, mustani mbeke. Beta fuli tumingo, so chabe. Nani kunifasa zina na bingo, ya isi ningabe. So chabe, die mweni lili so chabe.
Na vili mbani fuaka na tre wafuanga pwe batinshaka na ke ale moneka shana lende la pe wafuna nika visie batinshaka leke dasuna nikondepo soche nyimbo zanga usa streame soche bati uzafunika ukose cause nikachosa iza endo lila konse when God says yes kulibianga chite reverse it might take me 5 years cause patience is the key to success ukama njine chakora nishinaiwe kama ndine hude nishinaiwe dandine kawala la sinichilaiwe ndie mweni nili sinichitilaiwe
sumani seke sana yeah. Senina kukonde unambo unitinki sana kani ya malavu mukazi nkala pepa bambo sama na pati na balibe wango kolewa bambo ziona pepa za kafikati za kaone so chabi
so
so chabe, so chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so chabe,
so chabe,
so chabe,
so chabe ndiye mweni.
For the 4G music.